Odogwu TV nke a bụ nke anyị.
Nwere ike ifu nnọọ ife dị mma bubatalụ m n'ụlọ. Ifuru range sport. Oji wakọ. Dabata. Ije pụọ nnọọ gba alịsịa. Ife nwere ike izubata bụ ụba. 19 ife m. Mgbe na-enye m nso. Agwa ya na nna duzi afịa. Anụmazụ dị afịa. Ọkebi agwụ m afịa.
Agwa ya wee niwe. Ịgba na ọbụla obere.
Agwa ya kwụnne ekwekwe kwụzi n'okwu. Sida m
obere obere ka mmadụ ji agbakwanụ mbọ ntakịrị ntakịrị ite nkwụ o nwerekwa ihe nọ n'ihe m ga-enweta gị bụ nke kọbinetọ
kedebe afọ ọnụ nọ afọ ọnụ ife onye a sị n'ọbụbata n'ebe ifo ya
ka anyị gara ka ife ya
gbasa olu ya ka iji gosi ife
m I'm going to see it. If we are not here, like
it. You are not going to teach you now. I'm going to teach you now. I'm going to teach you now. I'm going to teach you now. Go on. Can you tell me? I'm not going to teach you now. I'm going to teach you now. Tu vas la camper Fiji. Tu vas la fumer.
Imagine him in a pleasure go. No, I'm going to take it. On our way, sir. Celebration of those operation. You know? Yeah, I can't wait to pass up here.
Papa, no go me you go. Sweet enough. Is it a trip to this year?
Oh, be a drum, church. Is your man, I'm going to have a doom wait. Didn't go on and get home. Didn't get put out of the rocker. But I'm one of the enemies.
Sweet, so bad, so bad. You man, no, not a business, he said. I get a chap over. Open you go. Come with anything here, young. You much any real news, you make it. Oh,
hi. Then we go.
So bad.
Then
Biko, I do a come to a chair. You didn't get any which I'm achọkwa m ibu nnukwu nwaanyị, nyakwa nnukwu ụgbọala nke a na-akpọ Lexus 450. Nwegasịkwa m ọtụtụ ndị ga na-enyere ụmụaka dị ya na-asụ ụmụakwụ na-esiri m nri na-enetakwa na ụmụazị anya nụ. Ana m afụkwa na onye isi agba mbọ ka i wee too, ya na otu isi agbakwa mbọ ka i wee na-afụ na m na-agụ akwụkwọ. Mana nsogbu adịghị o ya dị mma.
Ihe anọghị n'afọ abụghị nwa, ya bụ ụbara ka na-akpụkọ akpụkọ na-achọ iwe akwa ọwọsi akwa. Ọ wụrụ ọnwa ịsatọ kpọọ ya nwa. Nke a bụ ime ọgwụ ozugbo. Ọ zapụ ya gbazee ya nyepụ ya na mamịrị na-egbu ya oge. Ichena m na-asị ya asị. Ọ bụrụ ichena m na-asị ya asị, jụọ onye ọbụla, jụọ onye ọbụla efu. Ke na kwani ha? Kesi mbiji ya pa kesi na aka gina maji. Ma kwito ego ni to itu itu furbia 5000 naira.
Nwa yo, re ti se abọ ni amọ ko. Product. Amọ wa ko de. Ai juro to awọn. Thank you. give you about 30 minutes. Huh? Mm.
Thank you. Akwa wane bay, ude wana su. Obonye ganuru akwa wane. Akwa wane bay, ude wana su.
I'm not going to be a drummer.
Ezigbo ọgwụ ka m gụrụ.
Igotere ọgwụ a, ọnwụkwala etu m si wee bịa.
Nke ahụ ka m na-ama ọkwa. Ma m na-agbagharị maka ngwaafịa m.
Ngwaafịazị kasị ndụ mmadụ. O nwere ibe ka m mebi. O nwere ọgwụ mmanya gị. Anyị na-achị ya n'ụlọ ọgwụ kịta nye gị ọgwụ. Ibe a na-eri ya bụ 18,000 naira.
Mba, mba, ejiri ọkwa m ego.
Ntị ka m kwuche. Benkomasin. Ọgwụ a inye ya. Ofu n'ụbọchị. Ọ ya na-anwụ ọrụ ọrụ iwetalụ m ego.
Ọ kakwa m ụdị ahụ.
Narị ihe m na-ekwu na.
Ogini kpatara lei ifunanya jebe n'ife. Kedu onye ga-atụkwasị obi? Asem kedu onye ga-atụkwasị obi? Ịtụkwasị mmadụ obi. Ọ ga-eme gị tie aka n'obi. Ete ma gwara lee. Ele ihe ndị mee.
Ịkara ebe akwa. Kwụsị ịba akwa. Ne ya mbuka. Ilé-ègwù! Nke a yà ti sẹ́sẹ́ ẹ̀rọ náà. Ya mgbe egotere ngwa ọgwụ si gị nwụọ maka ihe. Nwa ihe a ga-eji wee si gọ. Owura ogbu inwo cha 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 cha. Ke na megi. Oh, udi ya rewo mi we. Ke ki gere me nefusi, emefusi ego. Emefusi ego na kete. Ke ki gaga pasu mo ganya. Igana me ya ofuru tutu ofuru ehe ofuru abal muru bo shito ina ni mewu ngwa
ze ha
ngwa me pe
Gini patara lei ifo na ya jeme mi fe kedo nya gatu kwa sobi ye asem kedo nya gatu kwa sobi ye itu kwa samado bi ye ah oge megiti aka nobi iwete imakwara lei.
Isi akam bi sikije gota kada kam o doctor mara mi isi o ga kwusi eh je be ni kiku mesa gina aro I ma na o ge me enya aka ko opose biko jezi anu biko odura aka wore be ni
o yo na mara mi ko ku sa gina ka na ko fuma.
Como assim abate ba kembe chipo abate bubua ibinina nesiku ke bozu uzu na ndo Ya ga bo no dienga. Mo no zo ge bizin uno. Eh? Biko chuku nye kwa ma ga o. Mo ye ma me bute ko no ya. Ako kwa ma na nje uno ka kam je ne wo ma ya. Tu bu ma da mo ni yo na ma anya.
O me o die bute su ma ne kwa si. Mo ni che mo na na mo mo si.
Il me abortion. Il me abortion, tu rends ton jocarité. Hapụ kene ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na uruuru dị fa n'arụ. Ehe, ke maka nwatakịrị nwaanyị a ịgwa mmaka ya.
Nke
na-esi isi.
Okay. Chinaza!
Sa!
Nne bịa o.
Hello? Onye na-ekwu? Nathaniel akwụkwọ ụdọ akpọzina m, eh? Aba, jiri nọ nwaanyị aba n'arụ m. Ị na-echesi m n'anya sị na m bụ ozi. Akwụkwọ ozi nwere onye m, akpọzina vidiyo, ewe, aba.
Onye a bụ ezigbo ọyị nwoke. Ahịa abụ Dr. Okwosa. Ọ bịa ka ọ fụ gị.
Ee nwaanyị, kedu ife afọ mere gị onye afọ dị gị n'ahụ ka m fụ kene? Jesus, what am I seeing? Hey, Emeka. Ife amelụ nwa abụrụkwọ belị ife. Kpọrọ nwa abịaba n'ụlọ ọgwụ immediately. E wesikwana time. Ịrapụ nwa from now to the next 10 days. Nkwa ike nwụ.
Eh?
Eziokwu ka m na-agwa gị.
Eziokwu.
Ife abụrụ belị ife, this is too bad.
Chi, gbagenu ozugbo. Gbagenu ka akwado ka ịpụwa ka jewo n'ọgwụ.
Ey, ndị mmadụ dịkwa wiki. Isi n'onye mere ya ife a. Ikuru ife ụlọ esi. Maka nwa ele, o dị ndụ n'esi isi. Ele.
Danger. I like danger. si n'ihe ị nwere bụ 10 days mkpụrụ ụbọchị iri ọ karịa achụba ndụ gị achụba ka ihe bụ ebumnobi gị n'ọnọdụ akịta ka ihe na
International passport.
Si nọ airport wee na-abalị ya batara Enugu ife ndị nke a na-anakịta iji mmụta ụmụanụ mgbe emeli ya nọ ọfụma na Dubai ya ebe anyị bụghị eziokwu ife ịnye gara ọfụma ife nkịta ọ nọ nọ na-amụchara nọ na mmụta ụmụanụ ya na-abụ enwere ọchịkọ mana Dr. Bosa o nwere fọzọ nche ekwe biko o nwere onye mmadụ nwere m na ya ga nwere onye mgba na ngwa eje Dubai achọrọ m ka mmadụ nwee ife mbụ biko ya bụrụ kwụta nsị wee gwa gị n'izu ụka dịrị atụrụ si nke Chika ngwa gị o nwere ebe ị na-agba gị achọ nnọọ ka mụ na anyị nọ ka ị nọbọ na be m ka m na-amụnite obi dị shiri na-agụ ọgwụgwọ ọfụma ga chọpụta na ịda nọ achọ nnọọ ka ị na-aṅụ ọgwụ ka ndị shọ n'ihe ahụ ile ọfụma n'ife na-agwa gị inwetechazi onwe arụ dị gị nnọọ mma oge anwa gị n'ọrụbịa nwere bido akwụkwọ onye na-ekwu
So, what if I not believe this?
Yes,
sir. So ọnọdụ ọbụla ịfọrọ anọ nwere jọs tụkwasị Chineke obi ọrụ ka ọ ghara izipụta onye ga-enye aka n'ọnụ e nwere ihe a bụ maka mmadụ nọ ndụ ga-enyere mmadụ bi aka kama na abịa mfọ n'ọdụdụ ọgwụfe
na-achọ ọrụ ga-ebe niile iwe isi ego m ntụsị ego na akwụkwọ kacha kwuru nne m tara n'ebe ị nọ ọ bụrụ nwoke abịa dị nwoke a ga-ịgbapụ egoro onye gbapụ
na-esi ka ozu nwụrụ anwụ nọgoro izu ụka na-abụ iwe nwee obi egwu atụrụ gị ịbịakwa ebe a bụ iwere ọnụ ije eriji eri ede egwu ihe ị na-enye
mechie ọnụ onye ọzụ na mmere gị gịnị ka m mere mepụọ m ụkwụ ya ka ihe mmere gị mee ka ngwa gị onye ifo nwunye m chọrọ ịnụ anụ jụọ ya
Hello. Hello. Dipio. Yes, I'm a number. I did on my chacha. I did on my. I won on Ankerica. Jeep, me my jeep, jeep on pack. Roll the 2 minutes since I jeep where it to. Come to no to and the motor mother Bria when I'm. Nay, no motor my mother broom motor now, but now, but what is zero zero jeep? Ezo kwa kambwa bi otu akosi wa eme in an office kita anmabe no office kita kita hello ife careful. Huh? Namuto mbaroko. Tanka abu tete 3,000 liters. Kena gwa mno mbaroko. Gine bata. Brefene. Mwanebei. Ude mwanasu. Obonye ganula kwa mwae. I want one day, oh, they want us. Oh, when you got no rap on my head. One day, one day, you could be a man because you're on your girl. One day, one day. You could be a man because you're a